Namhlanje maduze lo mgqumo kaChristmas uzodlula. Nalezi insuku zidlule ngokwekhalenda. Manje kuyobe sekwenzakani emva kwalokho. Angikubingelele ngamukele futhi engosini fresh ngingusibolelo BT wakangema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Impilo zabaningi okubandakanya neyami zizobe seyibuyela empilweni ejwayelekile. Kwabaningi impela sewukubuyela ekujulukeni. Siyosebenza izinsuku ezu-5 bese sithola inkeshezana nje izinsuku ezimbili esontweni zokuqoqa amandla nakhona kunezasekhaya. Sesiyophinda sithi gozololo kulezi insuku ezimakwe ekhalendeni lonyaka zabizwa ngokuthi amaholide. Kungenzeka kube sengathi kungokudlulele kwabaningi kodwa uma sibonga ngokomuga wesikala esijwayelekile kwiningi impilo iholoba kanjalo unyaka wonke. Futhi kwabe kunjalo ngqo kulo Jesu omncane esiqeda kugubha ukuzalwa kwakhe. Yebo, yena nabazali bakhe bake baba nesikhathi sokubaleka babalekele eGibhithe ukuze baphephe olakeni lwenkosi uHerod. Kodwa emva kwalokho impilo yabuyela kokujwayelekile eNazaretha. Manje cishe asizwa lutho ngokuningi ngokweminyaka ekhulu uJesu. Kahlehle, ngelinye lamavesi elichaza kancane ngesikhathi sokukhula kwakhe empilweni leli kuLuka 2:40. Wakhula umntwana waba namandla wagcwala ukuhlakanipha nomusa kaNkulunkulu wawuphezu kwakhe. Nokho le ndima enganakekile emfushane igcwele amandla nangesemsebenzini kayise efunda umsebenzi we-carpentry. Wakhula umntwana waba namandla wagcwala ukuhlakanipha. UNkulunkulu yena uphi kulokhu? Wayembusisa nomusa kaNkulunkulu wawuphezu kwakhe. Sonke sinaso isikhathi esibukeka singesiborayo la khona sisekufihlakaleni singabonakali kubantu sisekufundeni i-trade yokuphila. Kodwa ngisho nalapho kanye uNkulunkulu unohlelo ngawe njengokuba wenza ncemishi ngendodana yakhe ukukudevelopa, akukhulise, akugcwalise ngenhlakanipho, akubusise. UNkulunkulu unohlelo.
Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le devotion uma ufuna ukuyithola yona nsuku zonke sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu 067-706-0077. Lengosi ungayithola futhi ngokwe-podcast. Ungangena ku-Spotify naku-Facebook page yethu. Kungenjalo zidawunilodele i-app yethu kuzo zonke lezi zinkundla lilodwa igama uzolibhala. Izwi elifresh.